nikumbatie, nikufurahishe, nijigambe, jigambe, 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 jigambe. In this life, it's so hard kupata mami nipo kama wewe. Wenye magari na majumba, Monday to Sunday wani nyemelea.
Kuna wenye pesa na wenye figure, Monday to Sunday wani nyemelea.
Baby, it's only you that I want to.
Come mix Slicer.